Hlala ethembeni Ungakhali mntakwethu Izinto zizojika Ngoba
Vula indlela Vula indlela Vula indlela Vula indlela
Akukho lula Hlala ethembeni Noma kunzima izovuleka indlela